kuwe sunezo nyembezi emehlweni akho kubuhlungu ndiyazi kuzodlula ngegama lika Yesu Ndiyazi kuzodlula